femme du Mali.
Min piyama, min kapama, min getyama. Wala fusi boneji di min kollaka ido yo halaji robele iubele nokono dirtedo kontela san joodi bafula be nyaloma handen o be mbibe piyabe konayri bangal salade machuda ko e kali hono be ngardi nokono noddirtedo bafula be kedden ko be cifido hen
ande sega anko na boy ko yel
ko na man to de galleji amen wakkati fu be mbiyam mi machude kambe mbiyobe ko he mabbe rimbe be wakkati fu tawan duko an hakkunde amen be mbi mi sina min dewabe min ne mi jabay kabaru machida ko dum wadi so min gaddira sembe do bafula be do mi rewbele didon le denno dirtende kaso fe min bawa jogoyde ndiyam le pompi gondo to wakkati fu habo so min yele jardinier o pamoro ko du non wori be nangami be piyami be mbiyam mi rimaybe wakkati fu de be min fu nobe noddirta min maccube na rimaybe ko min jaabibe ko dum wadi so min fu min tawa fa bafula be nyaloma hande do won debbo haamili jaatumo barmini min gadi do ko yaata lewru kanya balde sappo didi min joppi kudde amen ko min demanno furton miden jidi be timmin o do golle maccuda ko sona dum tan min baa faamidirte
aka dabla pew
ko yaata rewbe le sappo kanya gonde jangine to kayto le balde jeegon kambe du so be birfitiki fa be jangina yimbe le wobbe kasen le kule do mawbe jenginte lanni bo do golli yo fedde no dirta association centre sahelien de prestation d'etude burnde anditirede CSPDA to bofula beto robele wombe tombe no gonde famminede wattu jono no kabaru yubbo inde wori ton koni fana mudu fa jewtel on robele be kani wattu do koyde mudu le woteji garoji di lanni bo do golli yo fedde no dirta ADFM ko yata robele supporte ton kany en keddi le bengu bamde go lewru janvier yottal chapantati lewru septembre 2021 dido kabaruji sud doktoror wondu nokkuno dirtedo yoro so hokki dum be beedle hendu wiide ko yar sukabe chapande jaddom e jaddom kanyen goni ko garda e yonkiji dimabe le sud doktoror wondu tondu ko yata robe le du temedido e chapande jaddom kanyen oppa ton wakkati de jibinanno wattu jono sud doktoror wondu tondu wi an jogi tit allahji mawdi ko nayri bangal no robe le be kan yutiradi don ko yaawi yurobe le ses kom ngay so jotto le sud doktoror mawdu to yoro soto ko lati sababu mudum be biyo wayde denagu mobilaji ambulance din baa yaade le nokkule kewde do kaditen kikida hande do kabaruji meden joodi do roobe min joti roobele ngadobe imma daraji wakkati fu wombe li laamu direle nokkuno dirtedo kura